You lay boy, got the weed. It's the kids, what up?
It's the kids, man.
Boy. Huh? Shaski and Wengo, me cook pasifa, nango ya niji oni na mimi. Kwa yoduma, unayo wapa, nango ya basu nipe na mimi. Mana nasema, uki wadumia we wanalewa kinuma. Kumbwa na lewa, nelo kudi lako, kwenye wani vishona. Your body, yo. Leteni mbili mbili. Wami say, ni leteni poteza akili. Wami say, ukonde koto kasha ni kwaza. Mtoto kiumendo na jikaza. Mabazo mingi wame ni jaza. Nimona bora kujini waza. Wami say, Yo body yo. Mbe una wapara. Kadogo ila kana maboga papai. Jini ela nimesha mloga dadai. Tulewe ila kuchuma na mboga badai. Iyo body lango. Jimradi mtaji yake kope ya macho. Ita toto kunyeza toto legeza. Weta taelekeza ilipo meza. Yo body yo. Mbe una wafara.